This is part 9, Peace Be With You and the Lamb of God, pages 688 to 692.
Kia tau te rangi Māori o te ariki, kia koutou i ngā wā katoa. Me tuku tohu rangi Māori a tātou, tētahi ki tētahi. Mā tēnei whakaranunga o te tinana me ngā toto he hukaraiti tō tātou ariki. Ka whiwhi tātou e tangonei iaia ki te oranga tonutanga. E te re mea te atua, ko koe tango atu nei ngā hara o te ao, tō hungia rā mātou. E te re mea te atua, ko koe tango atu nei ngā hara o te ao, tō hungia rā mātou. E te re mea te atua, ko koe tango atu nei ngā hara o te ao, tuku a mai ki a mātou te rangi Mārie. E te ariki e he hukaraiti te maiti a te atua ora. Nā runga e te hiehia o te matua me te mai a te wairua tapu. O ti rā nā tō umatenga rawa i whakahā ai koe i te hauora ki te ao. Whakawā te ahau, mā tō tinana tapu rawa me o toto i ōku hara katoa, i ngā mea kino katoa hoki. Tia ki nā hau, kia mautonu ai ki āu akoranga. Ā kau e tukua, kia wehe atu ahau i ā koe. Tirohia te re mea te atua, tirohia ia e tango atu nei ngā haro o te ao. He hunga hari te hunga kua karangatia ki te hākari o te re mea.